pendel Bodi nili benda lama Saku makondwela nani Bodi niyo mandali tsai
Ati ndine ojima Nabeleka ndiri mana Ndino tembele edwa Banje singali pese In everything I put you first Mandi dali tsabe ola tandi panda curse Adani yanga please charge bless See my dad
Taguima bajulu ndi ku challenger Ngati yesu amandiko ndanga ndi salenta Kuyesa kundi chinga koma madzi alemba Kumbali kunyosa pa maso ngati achibale kwa Ndendi openda, ndendi nyumweja Changa ndi changa noma ta anga ndi landenda Holo mafuta kule banji ndi madeka Ndi madzi odisi ndi lindeka Ndendi mango pita be Kuyesa kupeka zinkani koma fanzo sandi thika be Panga ichi ndi chisomo, sakulisa mukema da Zobangila na sanje ndizalema da Ndizayawe, zosa ndipanga plema da Pama vuto wasago kufuna fema da Watashema da
Andi kwila benzangu